I-Democratic Alliance isithathe elinye igxathu emzabalazweni wethu wokuphoqa uhulumeni ukuba ayeke ukungenzi lutho ekuqinikiseni ukuthi abadlwenguli bezingane bayabanjwa futhi bayagwetshwa. Uma ingane eneminyaka engaphansi kwengu-16 ukhulelwe, kuba khona okungenani ukusolwa okunengqondo ukuthi kwenzeke icala locansi futhi lokhu kumele kubikwe ngokwe-Children's Act. I-DA iphinde yahambisa imibuzo kuzwelonke ku-SAPS kanye ne-NPA ngaphambi kokuhlanganisa umbiko wemiphumela eyabe isiwuthulwa ku-South African Human Rights Commission okutholakele kuyihlazo lesizwe. Ngaphezu kwenani eliphezulu lezingane ezikhulelwayo ezibhedlela, kunobufakazi obuncane bokuthi ama-Form 22 ayagqaliswa futhi athunyelwe emnyangweni wezokuthuthukiswa komphakathi noma ku-SAPS. Lokhu kusho ukuthi amacala amaningi okungenzeka abe awokudlwengulwa kwezingane awabikwa nhlobo noma ayabikwa kodwa i-SAPS iyehluleka ukuwavulela amacala. Ngisho noma amacala efinyelela ku-SAPS nase-NPA, uhlelo lwezobulungiswa luyehluleka ukuwaphenya ngokugcwele nokushushisa labo abaswela ngokudlwengulwa izingane. Eminye iminyango kahulumeni ezifundazweni isebenza ngokwehlukana ngaphandle kohlelo olulandelela isikhalazo se-Form 22. Ukuqinisekisa ukuthi inkinga ithola ukunakwa okuphuthumayo okufanele, sengibhalele bonke abaholi bama-WIP be-DA bezishayamthetho zezifundazwe, ngibacela ukuthi ubufakazi obuqoqwe yi-DA bethulwe phambi kwamakomiti afanele ezishayamthetho zezifundazwe. I-DA izoqhubeka nokusebenzisa zonke izindlela zokwengamela ezitholakalayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi izingane ziyavikelwa. Umthetho uyasetshenziswa noma uyathuthukiswa lapho kudingeka khona, futhi abenzi bobubi balethwa phambi kobulungiswa.